aynu ku horeyne wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan laba qof ay ku dhinteen iska horimaad hubaysan oo dhexmaray koox hubaysan kaas oo ka dhacay control of gooye. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
iska horimaadkan oo socda muddo kooban ayaa ka dhacay iskooska control of gooye ah meel mashquul badan, halka hubaysan oo la sheegay in isku haysteen gaankooyinka buseeja gaadiidka lagu raacay halkaasi ku dagaalamay. Control of gooye waa isgoos mashquul badan oo iskaga kala gooshaan gaadiidka gobolka Banaadir. Gaadiidka soo gala magaalada Muqdisho mid ka mid ah shabeellada hoose ayaa halkaasi isku dhaafa. Ila ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay VOA dhimashada laba qof, waxaana mid ka mid ah haweeney doonaysa inay ka raacdo gaadiid goobta mashaqadu ka dhacday.